Kuweka chozi mam, kwangu haina man. Mezidi visa saa, ni kwache we mpweke. Dara umatusi usiku mchana, chumbani unalalam. Furaha ndo hakuna, huwaniacha nteseke. Kama ruhusa moyo kumia, kwangu livumilia. Kipi mi nimekosa we uniumize? Ya ndani siri milifumbia, katukutarajia. Kando kuyasikia yangu mina we. Nasimama kilinge linge, sikiki moyo sichomi upinde. Misitaki kwangu umie, yo my baby. Nasimama kilinge linge, sikiki moyo sichomi upinde. Misitaki kwangu umie, yo my baby. Kosa ma kwako misha tiananga, hata upepo wa kimbunga. Sita teteresha huba, we matanga mimsiba. Penzi ndoli tashiba. Sila umu moyo kukupe, Mola lisha pa. Penzi minawe, nashinda kutwa mikio. Pendo usige vuna tofauti kwetu we. Nasimama kilinge linge, sikiki moyo sichomi upinde. Misitaki kwangu umie, yo my baby. Nasimama kilinge linge, sikiki moyo sichomi upinde. Misitaki kwangu umie, yo my baby. Kosa mama